Enkoba zajjita ziseke mpulire nga zikaba. Naawe omugome mbutu mpulire nga ziwuna. Megatekisi kwe mwayesi mbwatuke nga buganga. Ne malikibwa tabule byokunywa nga bigenda. Buli omu ne kyakutte leero, kivaibu kyakutte. Sagala nga batudde leero, megatte kwayimiridde. Buli omu ne kyakutte leero, kivaibu kyakutte. Sagala nga batudde leero, megatte kwayimiridde. The vibe is so high, te twagala eke, eke. Tukuba pate mpaka nga bukete. Saba chona choyo yangambye balete, balete. Kubiru yone chivumbo tisente. Omu yalaba muwe kubanana. Then she said that she wants sugar cana. Lero lwanyumirwa tobuyana. Eka tudayo nga busasana. Togamba mama gwe togamba tata. Kuyitanga kewa mitanda. Mulembe mwana bananga tujoge. Mbwatu jiyita mwaka baka kalata. Buli omu ne chakute lero, chivaibu chakute. Sakala laba tute lero, megate kwa yimiride. Buli omu ne chakute lero, chivaibu chakute. Sagala laba tute lero, megate kwa yimiride. You wanna chill with a big boy,
big boys.
Come to the bang with a big boy,
big boys.
You wanna chill with a big boy,
big boys.
Come to the bang with a big boy,
big boys.
Tunye nye mu kugali benjole. Agali benjole, tunye nye mu kugali benjole. Agali benjole.
Stuart na mula vienga vau nechi waita. Gala man, nechi bigi banga. Fosu kila nga vimba neka gali ma.
Buli omu ne chakute leero, chivaibu chakute. Sagala laba tute leero, megate kwa yimiride. Buli omu ne chakute leero, chivaibu chakute. Sagala laba tute leero, megate kwa yimiride.